kumizar. Karama ya mapenzi niko radhi, nitailipia. Ongoza moyo wangu na kuenda, jasema misiri zirudi tena. Bingu za maisha minisha sarenda, hadi mwisho wa dunia na kama penzi ni chupa la bia. Tunaishiwa pawa,
pawa, pawa, naishiwa pawa. Benzi na kumizani, bizi tunaishiwa pawa.
Pawa, 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 naishiwa pawa. Benzi na kumizani, bizi tunaishiwa pawa.
Pawa, pawa, naishiwa pawa. Benzi na kumizani, bizi
let me address us on the table. It's injili ya kesho. Igari ikistall wendo ni kimbili ya petro. All this cause you an imperial vessel. Give you my heart, look, if I nya interior deco. Kupate nini jua ta dose is sufficient. I'm powerless, I need you close to my system. Niki cross line when you show me nda sema sawa. You've been reliable, shinda tokens a Kenya power. Nimekwa niki follow each post, saying they wouldn't bag you with their holo weak quotes. Wana shindo mefanya nini yomolo, please stop. Kwangu fundi ni moja na sibolo bespoke. Sija kwa sentimental ever since kiboko, but wefanya ni overthink kidosho. It's a known fact, vile mi wanga na pimp ni global, but lo mefanya ni simp kidogo. Mina ishi wa
power, power. Naishi wa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishi wa pawa.
Pawa, pawa, naishi wa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishi wa pawa.
Pawa, 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 naishi wa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishi wa pawa. Tutapitia miso mwantoto. Najua unanipenda mchumba, uwezi enda na kimbunga. Najua unanipenda lazizi, uwezi enda na mawimbi mpenzi. Sura yako, sura yangu, zishanza kufanana. Moyo wako, moyo wangu, kupendana nikiama. Siko single, mchumba, wambie hauko single. Hasara, hasara nilipata before. Hasara za duka la mapenzi zili nikausha ko. Sikulala, sikulala mimi, mambo ya kurushwa roho. Nikapa kupenda sitaki tena, hakumie nono. Wewe ni nani wewe, ulonibadilisha akili? Wewe ni nani wewe, umenitawala mwili mpenzi. Sura yako, sura yangu, zishanza kufanana. Moyo wako, moyo wangu, kupendana hadi kiyama. Siko single, mchumba, wambie hauko single. Siko single, chuchuchu, wambie hauko single.
umetisha Mungu fundi dongo kalifinyanga mzuri hauna mabebe bebe na mima wenge sinanga moja mbili na tatu namba zote za kwako mikama maji mtungini sina makando kando baby mimi na wewe ni mtu na mtu wake tifuruku tisiruki ndege na mti wake mimi na wewe mtu na tamu yake nishajipata sijapatikana na kama na nyese nyese mvua
mvua nyesha mvua
Nataka nikumbatiwe mimi
Mvua nyesha mvua
Mvua
Mvua nyesha mvua
Nataka nipatiwe mimi Mvua nyesha mvua
Na usiku mkinuna na jichekesha sumpui Ni ujinga tu ila mie kwako fala Luma na usiku poke simu sweza gilala Umenifunza tofauti ya kupenda na kupendana Na kuongea so sauti ya tamacho useme sana Na mapenzi ya nataka imara kuminiana Na mikwako sina shaka Ewa utachofanya Na hivi vizi Vya kuzengia wizi Vikijanga hizi Visiku nimema Lala usingizi Upepo parizi Mie mambo ya uzizi Akuthia kazi tani baby Apo apo ilipomba
Mangele na msumari
Penzi letu
tuboreshe
Yezeka na pati hali Vue chuki sipenye shumari
DJ Monty
Njiwe nenda njiwe peleka salamu Na ivasha kivule, mumbasa zifike lamu Njiwa nenda njiwa, njiwa peleka salamu Zine paka kwa yule, loni tesa mwanaramu Sali sema mimi, stopata watamani Asai mimi, umulize huyu nani Kwa mebaki kutabili, sipune tutachana Wamiso kwa penzi hili Mbona wataroga sana Na hivi vizi Vya kuzengia wizi Vikijanga hizi Visiku nimema Ila ala usingizi Upepo parizi Mie mambo ya uzizi Akuvya kazi kani baby Apo apo ilipomba
Mwangele na msumari
Zile tutuboreshe tae
Mwangele
na msumari
Mwangele
na msumari Vue chukisi penye
shumari Mwangele
na msumari Mwangele na
msumari It's killer!
Hivi jioni baby Ulivyombika na unavyohita ujioni baby Yani hata bila filter unavyomulika Ujioni baby Au ndo upeni sifa za kujivimbisha ujioni baby Vile umekamilika Mama umeipasuka ali Imekubali Utamu kama sali Shemeji enu
na mwonaje
Mwenzenu ndo nimefika
na mwonaje
Shemeji enu
na mwonaje
Sinimejua wa kuchagua.
Unamwonaje?
Semeni kweli.
Unamwonaje?
Jamani huyo ndo wangu.
Unamwonaje?
Baby.
Unamwonaje?
Slow, slow. Slow, slow. Slow, slow. Mind is slow, slow.
DJ Mondre.
Slow, slow. Slow, slow. Slow, slow.
It's Ray Mondre.
Mind is slow, slow.
Yeah. Upendo wako ndo unaonipa wivu mpaka naogopa. Hivyo basi sitaki maumivu, nimeshachoka. Akili zangu ni kama maji jikoni yanatokota. Punguza kasi, yo taratibu utanikokota. Jamani, mimi umeniweza. Moyo nilivyo kubeba, ngumu hata kujieleza. Sidhani kama peke yangu naweza. Jamani huyo ndo baby.
Unamwonaje?
Aishi maji yenu.
Unamwonaje?
Nimejua kuchagua.
Unamwonaje?
Anang'ara huyo.
Unamwonaje?
Jamani huyo ndo mimi.
Unamwonaje?
Baby yake.
Unamwonaje?
Nimejua kuchagua.
Tukafundishana ngali baro wana. Tukacheka sana mimi yawe. Sakuna mtu anasema mina msema sana. Nachokumbuka turi msema sana. Ngali baro wana. Tukacheka sana mimi yawe.
DJ Mondre.
Pindi bado tupo marafiki. Waloshi bana kunyera na dhiki. Alikuwa bunge la shabiki. Nya dunia muna itabiriki. Arimbari msela swiki. Iti leo simu ya kisishiki. Hata yangu kuna simu hazifiki. Moro chunge baki marafiki. Upasi tena kanita binamu. Kinyama chahamu. Ikabiri ni kam kam kam. Oh, walivo yona tamu. Kajitowa fahamu. Hata kitena zamu zamu. Hata kitena vya zamu.
Nasema nalipenda. Chazo leupenda kwe.
Hata kitena vya zamu.
Nasema nalipenda. Kitena vya zamu kwe.
Yeah, akusani kama tonge kwa wachumba. Jiki watu anapita shika moyo umemdunda. Kutani utamu kukatrola. Jana misi miata ni mshike masha.
Nilikuwa na mita best friendi.
Sikizi kime tarafiki ya bendi. Nilichompa kime mteka. Anateke nyeka. Anateke nga anacheka. Akipigia simu ananita binamu. Kinyama chahamu.
She's a baby come come come.
Lolombo na tam, kajito faham. Ataki tena sam sam sam.
Eti ataki sam.
Anasema nalipenda, mchuzo meupenda kweli.
Ataki sam.
Anasema nalipenda, echa mezama kweli.
Ataki tena vya zamu.
Anasema nalipenda, mchuzo meupenda kweli.
Ataki tena vya zamu.
Anasema nalipenda, echa mezama kweli.
Yeri niyami. Leo nimegundua tofauti kati ya raha na furaha. Do you know that? Hii dunia ina mambo. Eti kumbe kuna tofauti kati ya raha na furaha. Kale gari stand, baby sikuoni. Eti nikajona nisha mvuoni. Utadhani na enjoy. Pombe zimenichosha nivohoi. Dunia ina siri. So kila anekulara, moyo ni mwake na furahe. A lot of mercy, nishagundua
furaha yangu ni wewe.
Kule nilipata raha ila nikagundua
furaha yangu ni wewe.
Kwa wengine nitajisumbua
furaha yangu ni wewe.
Hata siku nikifa naomba unizike wewe. Amina wewe. Acha ni kwa
tamba nao. Na wasikutishie wengine wanaotaka wao. Ni lazima waishukie ikapo sio levo zao. Asubuhi tukigombana usiku ndo wapata nao. Kale gariste
baby sikuoni. Eti nikajona nisha mvuoni. Utamani na enjoy. Mombezi menichosha ni bohoi yeah. Dunia ina siri. Sio kila une mwona ba. Moyoni mwake na furae. A lot of mess. Nisha gundua
furae. Furae yangu ni wewe.
Kule niripata rai lanka gundua.
Furae yangu ni wewe.
Kwa wengine nitajisumua.
Furae yangu ni wewe.
Hata siku nikifana
mwona Jesus again. Vimachona za kelipsi kumpata so rahisi. Yani kweli Mungu umenibariki. Mimi umenibariki. Na kabla ya Egypt ukatufanya marafiki. Baka sasa penzi liko lit. Moto kiukweli. Yani kama nimeukota dondo chini ya mpera. Nimeukota dondo na siambiliki hata kidogo. Mwezenu mimi nimeukota dondo. Wapeke yangu uyu. Wapeke yangu uyu.
Wapeke yangu. Wapeke yangu.
Jomani wapeke yangu.
Kikali saa tano. Oo Nairobi 2015. Nikamchagua yeye katikati ya wenzake wa tano. Ah, nikamuomba kanio namba. Moyoni Mungu nikampa moja. She's my number. Namba moja. Nikamuomba kaniomba namba. Moyoni Mungu nikampa moja. Now she's my number. Namba Tushawana. Tushawana. No tushawana. No tushawana.
DJ Mondre.
Zangu bichi na lopepo wa bahari. Alinipita kama meli. Rayumba yumba kidondosa kishenzi. Oh Mikocheni. Kamfuata utadhani zombi. Habari gani bona ukoloni. Jina ni gani akasema zari. Nkamwambia aje.
Aje.
Kamwambia kwangu ni
kwake.
Nimshike wapi ndio
aje.
Taka moyo wangu we
wake.
Watangoja sana. Kitani ya tutachana. Mina yeye tumesha ivana. Na ichapo siku na mchana. Yani na manisha kwamba
yo tushawana.
Tushawana na yeye. San mi tunaye.
Tushawana.
Tushawana na yeye. San mi tunaye.
No tushawana.
Tushawana. Tushawana.
Tushawana.
Tushawana.
Shazama. Tulikutana TikTok do mwanzo kufahamiana.
kila kitu tunaendana. Ameninasa ka wimbo, sitaki acha kumtazama. Penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika kama maji ya bomba. Penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika kama maji ya bomba. Asa nataka wajue unanipenda, niite baby, baby wangu. Kwa wasioamini wewe ni wangu, niite mai,
mai wangu.
Hata ukiniposti caption andika sweetie,
sweetie wangu.
Ukija kukutongoza wambie nina mpenzi,
mpenzi wangu.
Mwombe Mungu uzima, tatizo la mapenzi kanituma mimi nikupe, nikupende. Iwe mabonde milima, we fly any weather, rubani ndo mimi wa upendo.
Nikupe, nikupende.
Mwoga kuchiti no rest, ya uongo ndo kabisa siwezi. Likiza mono tamba ni mwezi, na kuposti wajue sijiwezi. Baby, una penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika kama maji ya bomba.
Penzi mbona limenoga, tamu kuzidi hata soda. Penzi mbona linamwagika kama maji ya bomba.
Mimi nataka wajue kama unanipenda, niite baby. Kama ukini posti Snapchat, niite
mai.
Wakija kukutumbuza wajibu yonume.
I was tired of baby do this for me, and you came say baby do this with me. Yeah, my number one believer, she the forgiver. Can I leave her? It just part of my liver. I've been looking for somebody like you to play this part in my life. You tell me you were like you, I'd be glad if I make you my wife. And that's how I'm feeling.
Me too, me too.
I can't explain, baby, how I'm feeling.
Me too, me too. Me too.
And that's how I'm feeling.
Me too, me too. Me too.
Baby, can you feel it?
Me too.
Yeah.
Oh boy, I know I'm only 21, and you're 31, and the only one, the only man that I need in my life, till the end of time, when our worlds collide. Mm-hmm. Oh no, we never meant for this to happen. Mm-hmm. And all that we've been through, they can't imagine. So let them say what they wanna say. No, we know love's not a game we play. I'm here to stay, cause I've been looking for somebody like you to play this part in my life. And someone sweet like you, I'll be proud if you make me your wife.
And that's how I'm feeling.
Me too, me too.
I can't explain, baby, how I'm feeling.
Tangaze sifa zako, uzuri wako, siwezi fanya siri. Wanibebeshe gunia la zote zambi zako, sumu yako imetawala mwili. Si mimi, ni akili yangu. Si mimi, ni moyo wangu. Mawazo yangu,
si mimi,
labda roho yangu.
Mimi bila we, mimi bila we, mimi bila we, si bora wangu. Mimi bila we, mimi bila we, mimi bila we, si bora wangu.
DJ Mondre.
ni kama sali, sali la mentali. Na kupenda kweli, ilo liko wazi. Jua ukinitupa, utanachi ya simazi.
Si mimi, si mimi, ni akili ya mimi baby.
Si mimi,
ni moyo wangu. Si mimi, ni mawazo yangu.
Si mimi,
labda roho yangu.
DJ wasaje akipita kwa nje minipo kwa dirisha namchungulia mpaka anafika ilo sasa zi habari nilizopata ndo zinasikitisha eti naambiwa amehama kabisa anwe nazi sio nazi tuwisia tui ntamuona wapi tena hata sijui unazi sio nazi oh, tui sio tui ntampata wapi tena hata sijui mbele ya macho yangu ametoweka simuoni tena jirani oh, simuoni tena jirani 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 nimemisi kweli paka nataka kulia kikumbuka asubuhi salamu zake akinisalimia hapo nilipo sielewi bora ningeshamwambia aondoke akijua kanampenda kina kwa hisia jirani oh uko wapi ah jirani oh uko wapi ah nazi sio nazi tui sio tui ntamuona wapi tena hata sijui oh nazi sio nazi oh tui sio tui ntampata wapi tena hata sijui mbele ya macho yangu ametoweka simuoni tena jirani oh simuoni tena jirani simuoni tena jirani simuoni tena
takutuza takutete wanune wa vime I don't care hawajui unachonipea mbaka na mbaka na siyo mamu ya dawa weni mtamu mwaya na unaga shumbaya ukini kusatu nalegea mwili wote teke teke kini suwezi ata kutemea kama mtoto tete tete
aya ya
na nyuma ni Muganda ya kitanga ngozi ya kirundi sura kinyarwanda na nywele kisomali macho ya Ethiopia utamu Tanzania akili ni ya Kenya
yule anayepinga asimame anayepinga asimame sema ukweli wako
katikangu chama katamashunu wana katamzuri wewe meumbika mwaya ayoyoyo kisura chake kota umbo
I know the Bible so long lakini umenivumilia baba na yasikia mama nakupa mia kwa mia baby you don't know vile umenishikilia kanikinga wa dunia mama sijui nikupe nini
in a big room. Juicy when your flavor. You may be the little Mundia to Jadi. You got to mom Shenga. I think when you East Africa, Mashari. And you want him Uganda. Shepherd me a tanga. And go see a Kirundi. Sura ya Kigali. And you like Somali. Mama Joy Rabesha. For wedding in Kenya. Tabasamla Juba.
Ladha yake, tam tam, afu igwaduke, urefu flani, seke muke. Abachata, abechete, naropoka mineno kete kete. Michechato, michechete, akilina simama dede dede. Pipi, 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 pipi yango, sweetie, sweetie.
Chocolate like a cocoa, rocky my boat. Baby, do me like you be rock and roll. Wind it up, don't you stop. You give it to me, I give it to you. In a me life, you are the lighter. Give me the vibe, be like a fire. Anytime when you call in my number, rong di rong di rong rong di along. Beep 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 beep. Call the papa for my baby. Oh my baby, sweetie sweetie sweet. Jetty, jetty, lollipop in my lollipop. All my city, my lollipop. Lollipop in my lollipop. Don't stop, baby. Lollipop in my lollipop. Lollipop in my lollipop. Lollipop in my lollipop. Sweet, fast, jetty, jetty.
Oh, zidi kushinezo chuki zao. Tena wanafiki bado nakula nao. Na haini pishi dariziki ya watoi wao. Ex wangu wanatamani ni achiki. Nifubaye niishe ni dhaliliki. Adui zangu wanatamani wa niziki. Niwe choka mbaya na mwisho ni filisi.
Atuwa sisi na mabosi. Sisi wenyewe mabosi. Wanatumia mikosi. Tunalindwa na sabuni peke. Tena wanafosi. Kutuona tunalosi. Wanatumia mikosi. Tunalindwa na sabuni peke.
Hao hao. Wana nisema mimi hawa uni yao. Hao hao, hao hao. Wakiumba mabaya yanarudi kwao. Hao hao, hao hao. Wana nisema mimi hawa uni yao. Hao hao, hao hao. Wakiumba mabaya yanarudi kwao.
Atuagizwi na mabosi. Sisi wenyewe mabosi. Wanatumia mikosi. Tunalindwa na sabuni.
Amenipa vya kushoto. Mlima mawarushoto. Na uona mina simama dede. Napendwa paka naogopa. Haki ya Mungu ili penzi la moto. Na bembelezwa kama mtoto. Hadi naimbaga mama ni bebe.
Anipaga raha za pwani. Ye mwenyeji wa visiwani. Nikiwa gara empanani. Mapenzi raha burudani.
Kama naumwa malaria, mama yangu ni kali. Kama dawa dosi gani, mama yangu dosi gani. Yani wewe wa pekee, mambo mengine wesongeze. Mwenyewe si unaona, joto limepanda degree.
Misioni
kama jana ila leo tuko soga. Hakuna shido, hemoni ya zionaona. Tulikunwa sana jana ila leo tuko soga. Soga, soga. Agambe stresi hizo. Sinyi nijukane jama zangu. Silevi nigombane na dugu zangu. Sinyi nijukane jama zangu. Sile vini gombale na nungu zangu. Ila kuna muda ndonge na zidi wagao.
Noma na ujitoza sisi.
Sisi hapa sote ndoto zetu kwenda peponi.
Noma na leo tuko soma. Leo tuko soma. Sisi hapa sote ndoto zetu kwenda peponi.
Fukuzwa kazi, nadai wa kodi, kufuja baba kacha. I'm so down, I'm funny nimechacha. Yani sina hela na mambo ya kulea, nasomesha mapacha. Oh, ah, narudi kwako nipote, baraka zako simchoke. Usiniache nipote. Kuna muda ndonga inazidi wagao.
Ndo maana mujipoza sisi.
Sisi hapa sote zindo zetu kwenda peponi.
Mana leo tuko soba. Leo tuko soba. Sisi hapa sote zindo zetu kwenda.
Najini mara pate furaha. Sina mama sina, tunajua misina mawe. Naona nazongwa na ubachela. Nilisubiri urudi nikuoe. Ah, shule inambia unaenda soma. Merudi na ulezi mtuna mwanae. Na vipesa nilivyotuma. Oh mama, nilijinyima upate. Sasa unaitwa mazaa na umeshazaa. Akili na mwili vimepagawa. Na kunywa energy na sina power. Maji ya kunywa ila wamena. Salamu natuma kwa yule ulisoma nae. Nikipige simu napokea. Unaongea ulisoma nae. Ulisema oyo msela. Msela oyo nasoma nae. Tunde lango akala sela. Katafuna tafuna. Oh sela.
Ray Mondre, baby.
DJ Mondre. DJ Mondre. DJ Mondre.